la li la o. Oh la la li la o. Oh la la li la o. Usijisumbue kutafutana, unapoteza wakati. Usijisumbue roho kurushana, akumisitaki. Na naomba mitue kamizigo kubebana, inatosha basi. Usinijue kuzoeana, ushapoteza nafasi. Nia yako baada kuachana ulidhani mitasota, pone yako mimweza kondo kwanza inanganyota. Toka zako wazo la kurutia na naomba futa, mimweza konishamalizana nawe nshaeka nota.
Hata simu simipigie, nyumbani usikaribie, sema labda kama na kitu chako nkurudishie. Wewe nambie kama maumivu usikie.
Basi nambo simtafute, usinitafute, niko bize. Usinitafute benzi, usinitafute, usinitafute nambo simtafute. Pezi namba simtafuti, usinitafute, niko bize. Usinitafute, 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 pezi niko bize.
Pezi tusifike huko najua umekasirika, chusha jazba lako sote tuja kamilika. Nambo nisame, pezi lindele.
Usinitafute, niko bize. Usinitafute, 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 namba usinitafute. Penzi namba usinitafute, usinitafute, niko bize. Usinitafute, 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 penzi niko bize. Oh.